yeah, 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 yeah. No water. Ay, 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 ay.
Hey, Baba, Baba, hivi nilivyo ni wewe umepanga, ni wewe umepanga, siwezi kata. Ila Baba, Baba, ulisema utafungua kigonga, bado milango imefungwa, na ombi moja. Kama kusali Baba na mimi nasali kama wao, napiga goti kama wao, nipe baraka kama zao. Na nyanyasika Baba tikisa seleshi kama wao, naomba misale sana kwao, natukanika mimwanao. Mungu Baba, 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 nipe na mii, nipe na mii. Mungu Baba, 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 nibariki. My God, my God, my God, my Father, my God, and bariki me. My Father, and bariki me.
Bless me.
My God, my God, my God, my Father, my God, and bariki me. My Father, and bariki me.
Bless me, Lord.
Blessed barikiwa.
Ay, 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 ay. Nyenyekea mbele zako, ili nione mkono wako, kibali chako na neema yako, na uniguse mi mwana wako. Bless me Lord,
bless me Lord,
bless me Lord,
bless me Lord.
Sondoki hapa mpaka wa unibariki, uniguse Bwana, nikuone, niseme tatu ya japo kuja. Ayeye, ata wakisema vipaya, ninawe, kwa mana vita ya musi yangu ni yawe. Ndipo najua sidi wangu na we my God.
Mungu Baba, 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 nipe na mi, nipe na mi.
Bless me Lord.
Mungu Baba, 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 my God, my God, my God, my Father, my God, and bariki me. My God, and bariki me. My God, my God, my God, my Father, my God, and bariki me. My Father, and bariki me. Bless me, Lord.